kuona kwa mara moja tu unapata fadhali na fry. Alivyo shona kabiba kichugu akiniacha kwa visa nta cry. Mwendo wake hata kagima kuyeka sukwa na ringa ringa. Mama kasema nataka mjukuni kwa nae na vimba vimba. Na sultan ashaniweka kwa kikombe, anavolisa kata kima konde. Wanasema tumia gipombe, yeye ni baga pizza kwa tende ni tafaran. Anasema nanipenda mimi tu bas nimedorora. Kikwena meni bamba bamba uwe. She turn around. Ooh, she got that one. Ooh, she turn around. Ashaniweza kwa mitindo, nataka nimpende milele bye bye. Sito uomende kwa nyundo, mini wake yeye milele nto fry. Namshika popote yupo fine, tukichoka koko na mpeleka jangwani. Msitu gande gande tukichwan, mkaleta visa situ kawa tafaran. Kweli ameniteka kinyama, hayaya. Sijwezi amenikalia nyanya, hayaya. Kweli ameniteka kinyama, hayaya. Sijwezi amenikalia nyanya, hayaya. Anasema nanipenda mimi tu bas nimedorora. Kikwena meni bamba bamba uwe. She turn around. Ooh, she got that one. Uwe, she turn around. Ooh, she got that one. Ya meni weza. Ooh, nasi utan. Sito mpoteza. Macho kwenye giza kinene na mwona yeye. Amenigusa kunako, nataka maisha mimi na yeye. Anasema nanipenda mimi tu bas nimedorora. Kikwena meni bamba bamba uwe. She turn around. Ooh, she got that one. Uwe, she turn around. Ooh, she got that one. Ya meniweza.